kakuwa uzako abagalwa muri omukya muje wale milimo nangeno nyitwaza okwako kyo kyabadde mubali abasoka omuka mayogera olusuku edeni tyomusajja okubeera mu nsi mumazima okw'obulungi alina kutulukuka ntuyo okwewala obunafu kati mpulidde abeebuuza yoyani musooke muterere oma okubeeyanjulira Purisi handi samu omulangira omubalagavu Fahimu Swidiki omugezo wa mazima teka kerya mwanje muzukuru wa mutisasira oli butisasira kumutale mangira nze muganda wamwe era mukono gwamwe abandi mutabani wamwe abandi ni muzukuru kukiŋŋanya amagezi gava mu mutwe gotegubeera mugejjo nakasajja katono nnyo kayomera mitala omugga ensonga ya leero etukuŋŋanyisa twogera ku nsi omazima etutwalawa kubanga etumazeewo ng'etukyawaganya ng'etutiŋŋanya kyokka nga tuli waluganda laba yesu etumazeewo ng'etukyawaganya ng'etutiŋŋanya kyokka nga twali waluganda lwaki yetumalawo ng'etukyawaganya ng'etutiŋŋanya kyokka nga twali waluganda tugenda okwogera ku nsi katusooke tumanye ku byafaayo byayo ebitono ebigirimu ensi eno yatondebwa neetoolovu teyina nsonda wadde empagi zaayo ensi eno erimu ebintu ebitonde ebyenjawulo okukosa abantu weraba bagiteekamu ebyobufuzi byo byagunjibwawo okweyagaliza kyokka nga yalimu obuwangwa ng'obwatendebwawo tebulivaawo kuba bwasangibwawo era aba bagiteekamu enzikiriza ez'amadiini muzakatonda engedde y'abakyekulukuunya mweyongera okutereera zijje nzibawulire entono ku ezo zemmanyi Why be interested in other region That region, how did it begin? Common traits in mythology, a such phenomenon throughout magical spiritism. Hinduism, a search for the liberation. Buddhism, a search for enlightenment. Taoism, and confucianism, a search for heaven's way. Shinto, Japan is such for good. Eyo yaba Japan. Judaism, such for good. Throughout the scripture and the traditional Christianity was Jesus the way to God. Apostasy, the way to God. Islam, the way to God, by submission. The Reformation, the search to go a new turning. The true God and your future, Katundu Mutufu is bisera yo ebyo mu maso erwaki tumazeyo ngetu chaganya yetu timanya chokanga tuli wa Luganda. Madini genjo gideko ulie mwesigeza wayo yafuka wili na vyansimbi mwenabate wali kalujiko na kuja kotule tirogu chai ulufene kutingana abantu wanja vase watiwa imavega wa madini yako gamuga imirite kumusai na yengo yoka tondachi kula gira okuta vano kubaba ganyo kumukiriza so ulio mama nyika tunda kubanga kusikuno teria yeto nda katiluwa chonka kanzikirize yoyukulise wali wakahusa omuja ina katonda we mwalapa ina katonda we nomu india ina katonda we Amerika ina katonda we, mu Japan ina katonda we, wamu ina Uganda yaliwa. Eyo na yokosho ni maka, ino kujibu zako. Kambale kere mbosi, mujira mujiro zako. Zeyo kuhia minala jina yungira kuhunga misinga kao Mwenaba wakisi wange saba mwere yotu ebedirimu Sigadeze Prince Handsome omwani zarwa yikasambia walibu kukula omukama kumee.